Kushata kulia. Seven, drop that shit.
This is serious.
It's Onza.
Nagunde boy.
Abata bana, ama abata kana petene. Atina petina petene, ama amatekene.
Hey, baby, wanna feel a vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku. Kana bi impo impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, akanaga maku. Kana bi impo impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana. Sema tena inabana. Inabana. Wote inabana.
Inabana kama taya pandirim. Oh baby girl, love what a blessing, yeah. So hold no cold that the taste of ice cream. And at the moon that we be floating, yeah. What a trend is a saliki so. Kusiki de yo waya baby Johnny ringi do kabo. Selfa karate mukiro. Unkubi sama sanyala senga no solido. Unongu wani, kanonka wani. Agarabo ko, yeah. Unongu wani, kanonka wani. Agarabo ko, baby. Write it for me, microphone in a banana, na 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 na. Yeah,
in a banana.
Causing traffic jam, mama, ma.
In a banana.
In a banana, na 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 na. Yeah,
in a banana.
It's no drama, mama, mama, ma.
In a banana.
Sitakupa mapenzi dust plastic, nitakupa mapenzi tele, baby love my cheek. I love your lipstick, baby. You so classic, your friend they want to come pala to tashik what traffic.
Boy, only you baby I know go cheat. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitampe na zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.
Umasiga suwaka na matoke gatulia. Jabube wape baby wangenga na osimbe. Ulide ndongo ngekuba mafubuka bachivuka. Sita bon, why are you?
Remember where you got it from. www.djericom.com.